ufume nabaphansi besithi eyisangi kunzeni ungeke mzathi ndathi yonke ndirayithi yena ongowami kodwa kukho ingxaki uthatha Abaphansi besithi eyisangi kunzeni ungeke mzathi ndathi yonke ndirayithi yena ongowami kodwa kukho ingxaki uthatha
Nathi ngisahleli phansi komthi yadlula yona leyo ntokazi Yaqonda ibiyokha manzi phanye esanzi emlanjeni Ndiyabonga mamna yalandela njengohlebo wasarhanti ndasondela
Amolo sandi kwelu khamba nawe Hello tshitsha nandivumele ndithethe nawe
Nzika ekhaya ikhaya lakwanxanga ndiyinkosi loo ndikwenza inkosazana yam Bamba isandla sam isandla sam Sokuba ngumama wabantwana bam ndiyazi Musa, umhleka ngawe kukhetha mna madoda engakho Ndizawubiza utata wam nawe ubiza utata wakho Bahlale phansi bobabini bakhuzane
Ebuhlanti, uvume nabaphansi besithi eyisangi kunzeni ungeke mzathi ndathi yonke ndirayithi yena ongowami kodwa kukho ingxaki uthatha
Hi hi intombazane hinte nje ngaye hey please ntombazane usundi mamele ndithethinyani sithandwa undi chamile ndithebusuku sithandwa sam nandibonisiwe nanawe baby sesi cha atile hey please ntombazane usundi kholelwe ndithethinyani sithandwa ndibu thandile
Udabo kuni magi, udata kakandifuni